Almighty God, hear our deepest desires, we pray. Achinje impilo zethu sijongile, achinje ubomi bethu sibhekile ngenxa yalo bhubhane. Ngenxa yalo bhubhane satsho sayiqonda ububomi lubabalo, satsho sayiqonda uba siphila ngenceba. Ngenxa yalo bhubhane, ngenxa yalo bhubhane, nomoya lini umoya wami, nomulimela umphefumlo wami. Ngenxa yalo bhubhane sizonqoba lo bhubhane. Ngenxa yalo bhubhane sizonqoba lo bhubhane.
Njengoba sibhaliwe i-church akekho obizwa uSombawo, sandikhilela nje ivesi ndinikhumbuza amandla nawo. Ndumiso 23 yena usolokwe nathi noba amandla sesingenawo. Rest in peace endinako kube buhlungu umka kwakho ebeyikholikhe naye sexelengele usana lwayo. Rest in peace to Sinothando ntombe ethobekileyo ebenenqwaba yezidanga kwathenge ngumphakamileyo. Rest in peace manigga sense he kept hip-hop alive. Rest in peace to the unknown who couldn't survive. My condolences, I'm sending my prayers up. Ngokuthixo ndibiza wena sizomdala nomtsha. Wenza umangaliso wahluthisa ngonyama zatya, ngenamadoda emlilweni wawasindisa akatsha. Nangoku singabayelo ke sisindise sisebatsha. Nina recoveries khanibonge nje phezulu, yekuzenza amaqhawe ndifike nsitha notyobek. Futhi iCovid ayina stigma cause akho mntu uzikhethelayo. The fact that usaphila lubabalo, sandifuni mntu uzibaselayo. Sometimes kuyonakala cause akho mntu ubulelayo. Ake sithobele intloko,
I'm not to be afraid. I refuse to live in a cage. Ngenxa yalo bhubhane, ngenxa yalo bhubhane, I choose not to be afraid. I refuse to live in a cage. Ngenxa yalo bhubhane, ngenxa yalo bhubhane. Yebo yalini lumoya wami, ulimela umphefumlo wami. Ngenxa yalo bhubhane sizonqoba lo bhubhane.